Kyoto Zima, Namukota bless, Nabadona bless, Namukona bless, Nabadata bless. Shakai namukona bless, namukona bless, Nabadata bless, Nabadata bless, namukota bless, namukota bless, Nabadona bless, Nabadona bless. Kyoto Zima, Kyoto Zima, Kyoto Zima, Kyoto Zima, Kyoto Zima. Tuti madogo cha fei. Najipoteza kwenye media na stiki tama na kila nikichukulia skedo zimeja hula netunse familia nsije kushanka tuku zankona nikatia tute mai wanku sinkache mio tanifanya ni umio tanifanya nijutie kitu gani kilifanya baka nikusimikio tofosti kuchukie na njipo nikutu tumombe mola mwenyesi atusaidie tujeke nyumba na benzi nikununulio siantekeze mapenzi wivuto mapenza kinichunka usizidi na kama ikibidi potezea miso pididi iswe Kuko chesea Haya Tute Nako pala matupa junior Nako pajina Naweka shima Matupa senior Swag T Naweka shamba Sato musiki gani kia mtu anajipa nama Anafasi pensa ni matupa naona shamba Siku fichi naona Nakuja love sick Saga kama nyama za kusaga Siku fichi takia sari west Kula baga puskala pacho machari Lile umpu zikatagia Tuma nakipatadu Natumia kichaga na zikatia Akiba use Nifute machus Wakina natuiptia Kumbe mabitus Wanafiki walisia Wanafiri kus Wala jificha nyuma pazia Na mungu na kupa kilema na mwetu Na mwetu Mafanikio so pesa Champion matentu Musiki pesa na ukia kwa fitentu Na wese kupiga show na sentu Na badu mkajaza Na kupi ukasaza Unopija kilere Uti wakanyamaza Wajui mungu kwanza Elimu kwanza Kujemini kwanza Kilimu kwanza Mitangu studio yang kugetu Nijiza fuko kwenye sim Mashabiki weta wazim Mikiche kina kosa tofauti Mkani patwe na mauti Nilisema nikiwa stamp nikupushe Kina mamba stu nani anifushe Chote kati ndefu stu nani anirushe Na mumpa mungu anipushe Natomana, wana uzamwiri Wana uzamadawa, wana uzamadawa Wana kuma chawa, wana paga wana nuto Nataka kuma boss, wana geuzwa misosu Nikipata nafasi ya kusema, ntasema Nataka manikifa, sauti yangu itakwepo Itakwepo, kuzangu zitakwepo Itakwepo, bado na wish kuyona pepo Kuzangu zitakwepo Kyoto Zima, 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 Shakai, namukona bless Nabadata bless, Nabadata bless, Namukota bless, Namukota Shakai, Nabadana bless, Achamasi, Namukona bless, Makepiri, Nabadata bless, Akibada, Namukona bless, Naparis, Wachitot, Nabadata bless, Velabani, Namukona bless, Kyoto Zima, Kyoto Zima, Kyoto Zima, Kyoto Zima, Radacha, Epapina, Yobi, Zimbabwe, Namukwa, Mwanzo Mwisho. Ukebe, umejiwa Tute, 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 tute Tuguruni bobo Koko tunashiko nazari ya tupitendo Hakuna, tumo na kifatiri ya zetu Naludi nyuma merewano Hakuna wafanya kazi, hakuna Kwa sababu kazi, hakuna Nikicheki na kosa tofauti kabisa Jepo tunajua wali mwengu anafisa Wali mninginisia, baka nabihisia Ukiona sita, weziona unatisa Kitu kibaya kwenye maisha kukata tamaa Kitu kizuri kwenye maisha kuchuka tamaa Kufumiri anja, kwa masaa kaza Hata kwa miezi kaza, badubua Sauti ya gyalama, sauti ya lawama Sauti ya mamlaka, tekelu mfaka Natuwa nyoka kwenye kichaka Siwezi kwa tuwa sadaka, machizi ya familia Mamezi, kusaposhine kwenye media Sauti So come on our TIA. Mpaka mko najua o. So come on our TIA. Mpaka mama najua o. So come on our TIA. Mpaka mko najua o. Nikipata nafasi ya kusema nitasema nataka manikifo sauti yangu itakwepo. Voko zangu zitakwepo. Bagamoyo. Bado na wish kuona pepo. Kyoto zima. Charinse. Tutye. Tutye.
Matopa junior.
Eskifwani. Viva. Kewasi.
Matopa senior. Dwekki. Dwekki ashamba. Sato mutekiga.
Isaki.
Tona jipo nama. Mana posi pizami. Matopa naona ashamba.
Mutwala.
Kina ona.
He. He.
Yes.
Go.
Supplier.com
Shine Record.